ngibingelele kuyo yonke imisakazo yomphakathi. Igama lami ngingumlamulo Isibongo Ngwakagoba. Namhlanje sila kwaMasdabele Sports Field endaweni eMandeni Local Municipality. Sihamba nomphathiswa womnyango wezokuthutha nokuphepha komphakathi. Ungqongqoshe ubaba uNduli. Namhlanje ungqongqoshe uqeda izinsuku ezingu-100 esiphathele lomnyango kahle. Sizwile kakhulu abantu bethokoze kakhulu ngendaba yama roadblocks nangendaba emaphepheni ethu sokusizwa ukuthi impela hayi isiphithiphithi sesifikile. Abantu bathokozile bayabona ukuthi ukhona ushintsho olenzekalayo impela la kwezokuthutha. Ngoba kubiza nje ngesiphithiphithi kuyacaca impela ukuthi kulo 100 days osube nawo impela hayi cha ushintsho olukhulu umsebenzi uyenziwa impela kahulumeni. Ngqongqoshe sicela ukuthi usiphe osekwenzekalile kulo 100 days futhi ureflect.
Ziningi izinto esizenzile. Siqale ngemgwaqo ebesinikeza ama-bridge ngomsethula amankontrakazi ukuthi akwazi ukuxhumanisa umphakathi ey'ndaweni ey'hlukene ukuze masekhiwe ama-bridge baxhumane ney'kolo nama-clinics bayiyele emadolobheni abaye emadolobheni uxhumane ney'godi ezahlukene namakhosi ahlukene. Lokho sikubiza ngokuthi impilo engcono abantu abayizuzile kulezi nsuku nje ezikhulu-ke. Siphinde futhi sahamba sahlola ukuthi imigaqo ekhona eyakhiwa umnyango imaphi manje uyophela nini umgwaqo ukuze bakwazi abantu ukuhamba ngokukhululeka. Ezinye zezinto esithe kodwa-ke futhi njengoba uzokhumbula msakazi ukuthi omunye omnyango engiwuphathisiwe ukuphepha komphakathi. Ubugebengu buningi akuthanga kongena mina kwahama kodwa kayi sikhiphani kani nabantu abayigebengu yona libonene ngoba laba bantu benkosi nabantu beprovinsi angifisi kube khona isixhwangixhwango esiyodlalela kuzona. Zikhona ke iy'piliyoni engibe nazo zokuthi bebefa abantu afa amaphoyisa abulawe yigebengu nalapho futhi besesifikela qathatha. Saphinde futhi sahlangana namaphoyisa nawo wonke ama-law enforcement agencies ukuthi njengoba kuwukhisimusi manje abantu emgaqweni abanye badrayiva bephuzile abanye badrayive ngesivinini sesiyakhila imigaqo emihle. Bese beyalimala abantu beyafa emgaqweni. Sakhanda ama roadblock sabavala abantu bagijime sayikhanda-ke nemigaqo. Uyabona-ke namhlanje nginomnikele engizowenza kulolu suku lekhulu ngizowunikezela la emandeni lo mnikelo. Uyena Black Friday wabo abantu bala angithi limnyama leli tiyelo no-Black Friday kuthi u-Black Friday manje kuhlangane konke-ke kunama-common denominators abantu abenza i-mathematics bayayazi le nto engikhuluma ngayo. Sizowunikela-ke lo mgaqo siwethule emphakathini umphakathi walana-ke emandeni namaphethelo emacambini wokuthi abahambe bayojabula ngoba kunebhishi la bahlale baphepha amaphoyisa azobethe ekuchithisaka. Umuntu ofika ahambe kulo mgaqo wethu esiwunikela kubo ahambe ephuzile uyochama uphuzi. Umuntu ofika athi uzokhuthuza abantu uzobabamba inkunzi uyobabamba inkunzi la uyolala esitshwetshwe. Kodwa-ke futhi ngiyabeluleka abantu nangomba ubani ozosebenzisa lo mgaqo ngoba cha uma kukhona inkinga abanayo abantu like befuna amanzi abayi kusiduduzo lapha kwi-district bafuna amanzi bangawafuni la emgaqweni abe khona la emgaqweni. So bangalokuthi bagcwalekele emgaqweni uma befuna amanzi. Ngiyazi ukuthi amanzi adingeka kodwa baye endaweni okuyiyona abazokwathi uma bekhuluma balaleleke. Nami bangakhuluma nami kodwa umgaqo wami abangalokuthi bawuthinte ngoba kufanele bawugade bona ukuthi kufike abantu bazowumba. Lo mgaqo ngeke ngaba usihlalo kwakhongolosi indawo isikhathi esiningi la kwakuyibhugu ukungakwazi ngisho ukuhambeka. Ma kuthi wakushona umuntu la kwakufiwa ngalezo y'khathi iy'moto zishiwe entabeni kuhanjwe nesidumbu bayongcwaba abantu. Namhlanje bayakwazi ukuthi kuyo mgaqeni omkhulu bakwazi ukuze bazofika emakhaya. Sizoyenza imigaqo asigcini ngalo ngidlule nalo emandeni ukuthi futhi ma uphuma emandeni ubhekene
nentshumayelo yakho labo bonke abafundisi
soyenza nawo
abebekhulekela
sesiqalile la siyenza
iy'hloko ezahlukene ngiyathobela kakhulu.
Sibonge baba.
Emavikini amabili edlule bekunento okuthiwa u Black Friday.
Babuntuli. Ama
campaign. Nina wami u Black Friday yilo. Ukuthi postponeke nje ngosuku.
Akhona namanye.
Kwase kuba yinamhlanje nami. Inkonzo eshibhile yamahala. Engiyithola ngaphandle kokunikela. Yilena ke ngiqoka ukuthi ngizoyenzela la.
Ukushisa abantu bangashayeli ngesevinini. Kukhona ke into engifuna nje ukuthi bayiqaphele mase ngena amabhodi.
Kuyiqiniso
ukuthi hashtag
isilo sihlala esimemezela njalo ukuthi abantu baso
automatic yagijima
abangaqedani
phansi. Hashtag
uNdlunkulu
wena
mhlawumbe uyalesebenza kakhulu
nathi mawuthi ngidla magalani ayiveli izihamba idlela magalani wena uyiphuza uyidlisa magalani usazoqhubeka futhi ngibaqwashisa abantu ukuthi abashayele ngokunakekela ashayele imoto yakhe aphinde ashayele nezinye imoto bahloniphane abashayele emgaqweni impawu zemgaqo zihlonishwe eyesibili yokuthi abantu besifazane akuyona i-punching bag lento ye-gender-based violence ufika umuntu umkhohlisa ukuthi uyamthanda uyaphenduka ngakusasa uphenduka uyibhola kuwe abama abantu ukushaya abantu besifazane nokubadlwengula nogogo babaphathe kahle nabantwana babo babaphathe kahle abantu ngoba abantu isikhathi esiningi iy'ngane zidlwengulwa abantu abahlobene nazo omalume abantu besifazane bathola sebefile babulawa abantu abasuke bezitshela ukuthi bayathandana nabo kodwa-ke futhi enye into engifisa ukuthi ngisho isazoba yikhampeni evuthi uphondo ukuthi ngihambe ngiye ema-rank ngiyoqwashisa abantu abagibela ema-rank ukuthi i-HIV yabulala kuzokhandwa ama-clinics azoba omahamba nendlwane azokwazi nama-welfare ukulekelela abantu abagibela ama-rank ngoba baningi badala bancane ngisazoya futhi ngiyobaqwashisa abafundi abasembonini yamatekisi ngisebenze kahle nabo futhi ngisafuna ukuqhubeka ngisebenze nabo ngisazoya ngingene ngiphume kuwa wonke ama-rank ala KZN ngisazoya-ke nasey'teshini ngiyasho noma ngiza mangithanda ngiyasho uma ngithanda ngiza uma ngifika engaphelela amaphoyisa ngi-check-e kwi-15 ukuthi nisayineni mangake nitheni khona nibathathu ngempela nibafana be nibathathu ukuze sibe neshore ukuthi umuntu uyakusayinela ukuba semsebenzini asayine esephuma emsebenzini.
Mphathiswa usathinta le yasemarenkini eyiphi indima abangayidlala abagibeli uqinisekise ukuthi nabo bayasiza kakhulu ekutheni iy'ngozi zikwazi.
Iy'moto emgaqweni akufuneki zibe ngama-over lokuthi sivume ukugibela imoto ye-overload akufuneki futhi bavume umshayeli eshayela ngesivinini bangamtsheli ukuthi ushayele ngesivinini ngengezwa-ke kuthiwa khona into abayishoyo abantu bathi khipha igiya mshayeli wini wayengayemhlane abazi noma uyalunywa emhlane kodwa bathi abakhipha igiya angazi phuma kanjani igiya abagibeli abayeke ukuhlohla abashayeli ukuthi abagibele kodwa abagijime kodwa-ke angibuyele kubona abashayeli ngiyabonga ukuthi ozondi nawo wonke abafuthi abangama taxi owners banezinto abazenzayo ukuqwashisa abagibeli ukuqwashisa abashayeli babo ukuthi babaphathe kanjani abagibeli. Ngiyakuthokozela kakhulu lokho kungathi kuyaqhubeka siqhubeke nako
njaniumuphi umyalezo onawoabantu be-festive kudisemba ongawudlulisa nje kulo nyaka obasesiwuphetha
shayelani nizibheke bashayele emgaqweni nihambe nina nihamba ngenyawo nihambe niqaphele ukuze kungaiujanuwari abantu amaphoyisa awabambe yonke into esuke iphambana nomthetho like KZN. Uma ufike KZN wacabanga ukuthi uzogcwaneka
isimo singavumi kunobugebengu kusho ukuthi labo bantu bazotshala imali yabo e-KZN imoya yabo ingavumi. UNdlunkulu usekhulumile ngebhamu ukuthi nje phela ngoba uNdlunkulu ngeke ngisho ukuthi sadla amathawa wodwa sonke kodwa for ukuthi nje uNdlunkulu angiboni ukuthi ngabe ngiyaphazama ngoba indawo ayiphethe vele isematheni ndabezitha kodwa ngoba niyazi ukuthi nijahile ibhamu lezi-ke ezikhona kune-amnesty ngolwesihlanu esivumelene nondosi ukuthi abantu abaphethe ibhamu ke sibanikeze amnesty kuze kube uMay ukuze after May sesiyohlangana nawe-ke ngiyaxolisa mfundisi sesiyohlangana nawe esikhaleni kwamfundisi uNtombela lapho siyobe singesenalo uxolo ivesi elifundwe ubaba uNtombela ngiyakwethemba ukuthi manje umuntu kaNkuluNkulu bengivele ngikwazi kodwa namhlanje kudlulele kwethemba kwami ngoba bekufanele ukukhuluma ngezwe elikhuluma ngesikhala sakwaNtombela kodwa vele wakhuluma ngesikhala nje la noma ubani kodwa ngiyazika ukuthi kuthi uNtombela wazi wathutha la wayekhe khona ngoba abantu bacabana jointini bazohlangana esikhaleni kwaNtombela wagcine bona ukuthi hayi la ngizothelwa amachaphazela bahlobo ngiyabonga kakhulu bafundisi bami abazalwane benu ngiyazi ukuthi namhlanje nginilimazile emnikelweni ngoba ngeke banikele laba bantu njengobabela kodwa ngibonga ukungibekezelela lo mnikelo nizokwenza nina mkhulu esizweni sakithi KwaZulu Natal ngiyabonga kakhulu enye into engenze ngifune nina abafundisi nani bazalwane ukuthi kunalento okuthi unembeza kwi-department ikhona i-budget iwu-10 billion kodwa imigaqo mningi egubhekile nefayo namabrinji ahambayo ayiwushintshi le budget unembeza umuntu kukhona eyaka-community safety and licensing salesikhala no-Dr. Maseko nabafowethu labo omnqayana ngoba ngisizwile lesi sibongo kungenzeka njalo khona umnqayo wangempela ngoba awukwazi uvele ube nesinciphiso nje engekho umnqayo wangempela hayi mina namhlanje ngiba nginamuntu akukho muntu nakubafundiswa uthi uwubheki ngoba phela kunongqongqoshe akwazi uba ubheki nongqongqoshe abeubheki ongenani ngoba ubhekani usuba ubhekile uma ufika e-altar ngoba e-altar ayisekwindawo yakho-ke le nami ngiyazi ngungqongqoshe ngapha kodwa ngala enkolweni ngiyazi ukuthi bakhona ongqongqoshe bayingozana-ke bafike babe uminista la emhlabeni nangale phezulu la ungazi ufike khona so uma kwaba-undermina eyi uyoba senkingeni mina nje hhayi ngeke mina ngibona le khona sihlala ungasuki kuye hhayi ngeke ngisuke kini mina abafundisi ngoba akekho nje umuntu ongathi uma sekuthiwa kuyongena ezulwini kuthiwa yumpemba akeke angena uba futhi uningazi seniyothi nje hhayi nina nangiculela leli cule ethi woza kujesu noma uma nikiniki kuze ngikwazi ukungena ngiyesabi ukuyinikela ngifuna ukukhuluma ngonembeza ngoba yinini engazi ukuthi nizokwazi ukukhuluma nonembeza ayikho into esingayenzile ukufundisa abantu ukuthi bashayele kanjani ayikho into esingayenzile ukuthi bangagwazi abanye bagqilaze abanye abantu kodwa izinto eziqhubekayo lezo manje unembeza uma ukhandeke kahle into enhle ngonembeza noma abawukhandekile kahle unembeza uyakutshela ukuthi yabo njengoba usukeba ngumdlengula lo heyi uzoboshwa njengoba uceba nguyobamba inkunzi nje uzoboshwa kuyibamba inkunzi ma usuboshiwe unembeza ukutshela ukuthi hayi kodwa uyazi bengitshelile njalo ungene nawe etilongweni uhlale nawe ngaphakathi ngitshelile ukuthi uzoboshwa buka-ke manje ukuthi sikuphi kodwa awunankinga ngoba uloku uhleli wena kuwe ngoba noma usungaphakathi ejele uma ungayiphathanga kahle ngeke uyithole iparule uqhubeke ungayiphathi kahle uthi ufuna iparule ma sewenza uhafu wesigwebo ungayitholi pha uthi unembeza kodwa ubuzoyithola kanjani iparule ngoba wena umthetho wakho awumlaleli umthetho wasejele now ngizele kunini abafundisi nani bazalwane ukuthi ningilekelele silwe sonke lempi ngoba akekho umuntu oyosilwela ngikhulele enkonzweni mina futhi niyangibona nje ukuthi uyangibona nje mashobani ukuthi angiyona le nkonzo yakho nami nginezami izevatho so eyi ngayilaya kulo sisi hayi ngeke ngiphinde ngiyagcina ngcike ukuthi ngize enkonzweni enjengingemvethe kodwa sengiyokwevatha kwenye indawo uma nicaba ukuthi nizongibona la kwanongoma ithi ngisheshiseni ngenza i-disclaimer ukuthi umcimbi angiwulethanga la ngoba kukhona abantu engihlobene nabo nocabanga ukuthi njengoba kunodadewethu eyusekela meya ngilethe umcimbi la hhayi angenzanga kanjalo njengoba kunomphemba ela ebaqulusini hhayi angilethanga yilokho ngoba lapho evuna kukhona ishangano elathatha udadewethu angiyadlala abashana bami ngokuthi ngiswela Vamang Lula Langal, and teach you a lapelunian, you're telling Kuga Mabang. Sing us and I told. I withdraw. Yatraw. Nikalukina and the ticket. Leather in Tatanzoi Telangzo, there's only 1 minute. Eokala ngiyazi ukuthi seniyenzile sesidlulile kuyona kodwa ngicela niqhubeke nikhuleke ningami ngoba laba omphembu uzobe ngasangazi nje sompisi ngo-2021 lobe lingasangazi iphele balwe balobe kuyiphathe yodwa abantu baze babulalane bekwi-organization eyodwa bese bebizuntuli kodwa bakuyiphathe yodwa ngazi bafuna kungene kanjani ngiqale ngobani ngoba Ngothi ngithi ngiqala ngalokuthi hayi usuwena kushuthi usuthatha isayithi kushuthi usuzomjoinisa enye inhlangano Kodwa bayangifuna futhi uma sebedilikelwe mabridge uma phisi uvela athi hey baba ibridge lase engapha emondlo lihambile Uyangifuna uma sefuna ibridge bese efuna ukulivula yena kodwa Ngeke ulokothe ndodana. Hayi, hayi kimi. Hayi kimi inkakana nenkakana lidla imsundu yangakubo. Ngifika la ngisuka ngalena kwa 10. Abantu bakhona bafuna nje ukubiyela ukuze badle. UNdlunkulu uyazi nomfowethu uMashobane oyiso lesilo ukuthi silo siphashinate ngokulima ukuze abantu bangabulawa indlala. Nangile ke laba bantu balapha ngoba Umfowethu Nyembe uThami dala wayivama ukhala ukuthi bafuna ukulinyelwa abantu lapha mbembe bafuna ukulinyelwa abantu lapha mbembe Now noNdlunkulu umntwana uZephu naye efuna leyo nto Bangicela ke behlangene necouncilor kenzela ukuthi ngideclare ningalilwisi icouncilor ngoba nomntwana uShenge uyazi ukuthi uChampion munye la Bakhuluma ngamabridge ngathi kodwa councilor Mawufuna baweleke abantu lapha bridge nizokwakhela ngoba ukwakhelwa imphele. Kodwa mabelwa nawe bangafuna ukwela kuleli bridge ubayeke bawele emanzini. Uma ngabe umfulu ubathatha bazobuya kuNtuli bazothi Ntuli sifuna helicopter namaphoyisa abazotakula abantu. Manje ayikho enye indlela. Asikhulume ngentuthuko silapha abantu baphila abantu badla abantu ukuze bakwazi ukusivotela bephila sonke ngoba iqiniso ukuthi abantu abayidli ANC. Abayidli IFP abayidli ke sekunane EFF angazidleka kanjani ngoba ibomvu abayidli DA asebenzeni ndawonye yaba lomkhuleko ngiyabonga dadewethu ungibongele kushenge owumeya we district ukuthi akudedele uzommela ngiyabonga dadewethu Xabhashe ngithola lenyike ikpage ngawe namhlanje mngani wami Hey sivama ukuqabana nalo sisi makutwa nje kune by election ngibona sayiphithizela ngithi ayiphithizelela lapha wena Xabhashe Inkinga unegqubu I withdraw Cha wake wangikhumbuza enye into engangimethembisa ukuthi hayi le le wadi lena isihambile esekela me wathi ngizokufonela ngo half past 12 ebusuku yavele yahamba le wathi ngavele ngavala ucingo ngiyavuka ekuseni senginama miss calls amaningi engifonela ngithathanga le number yakhe ngiyifonele le number athi hayi ngikutshelile ngithe unegqubo umngane wami wathi hayi ngine memory sharp Manje ngoba usasifundiswa uvele wathi unememory. Kodwa ngicela nikhulekele ukuthi amaparties ewodwa abangalwi bodwa. Vele ikhundla ibekiwe zimbalwa. Ngeke bangene bonke. Kodwa futhi ngicela nikhulekele kwa one ama political parties ahlukene. Ukuthi azwane. There's one thing eyenziwe yi-IFP ne-ANC eJohannesburg eGauteng. Into okufanele sikhulekele ungene lemoya nalakuthini. Ngoba angibazi abantu balalela kanjani lokho kuyi ANC naloko kuyi IFP wake wathi ushenge songcwaba omunye umuntu wathi ngiyazo nje kuthiwa nginamahlonga andlebe kodwa wekho amahlonga andlebe adlula we ANC nangu nyuma lemo wamkhombe eduzana angazi ukuthi sizwa kanjani angiqale kulabo abaka khongolosi usha ngihlale sho njalo uneqoko sakhasifakayo sinoluthuli sinomongameli baseZambia angazi ukuthi yebo phela ngeke akekho umunye angamfaka ngoba akakabikho omdala enkathini ngeke kodwa futhi afake sakhe umuntu oyihlonipha yinono nje leliya liyazi ukuthi ipolitiki uyidlala ma kuyikuphi now uhlale sho njalo ukuthi waqalaphi yena manje angazi ukuthi ANC uma ingakujabuleli ukuthi uyashushenga kafihli ukuthi waqalaphi mina ke ngisengibe nesikhathi ukusebenza naye umuntu engimhlonipha kakhulu sake savalelwa ngathi ngivelelwe savalelwa yilift sakhe sisebenze eCape Town eParliament eCape Town la ngivalela naye hey hayi ngabona ukuthi ngisengxakini lapha kodwa kwathi late maselivuliwe ilifo I mean abese ngitabukela buntuli laba ngoba mina kube nje belingavuleki ngifikelwa uphiswa kushobinga bezovele ngishobinge njengoba sengimdala uthi utabukela mina ngoba ngisemncane ngizosaba ukuphoxeka ngawo-ke lo mkhuleko ngicela niwu-extende kuleyo nto okwesibili ngaphambi ngifike okokugcina kunenkampani enkulu e-RBM iyefuna ukuphuma kunabantu abaningi abaqashiwe namshoyo nala kanongoma bakhona abasebenza khona bayiyaphuma eyahamba ngalo mbango khona kusho ukuthi abantu bazobuya bazohlala emakhaya bangasebenzi naye enye ingxenye ngicela niyikhulekele bafundisi ngiyazi ukuthi ngicabanga ukuthi akuyona itereni yenu kodwa ibhayibheli lithi umhlaba ungokajehova ala kwawo yizo nabantu laba abakhileyo kuwe ngawo-ke usungihlalisa phela banezitayela abaphathi bohlela hhayi ngizazi kahle kodwa kokugcina bafowethu nodadewethu ikakhulukazi nabafundisi kukhona izwe ebhayibhelini elithi uNkulunkulu eyala abantu bakhe ukuthi akathandi ukuthi mabelwa bedlana baqedane eyi lena ngiyacela ningikhulekise ngoba angiyazi kuzokwenzeka kanjani izolo uNkulunkulu ungisizile ngokuthi ibandla lamaNazaretha lingakwazi ukukhipha isidumbu bengicabanga ukuthi ukhona ozoba khona omele amaNazaretha la ekukhulekeni ngoba ngiyazi ubengeke ayishiye leyo yokuthi uNkulunkulu abasize nje kodwa mina njengomuntu ophathisa umnyango wezokuphepha ngiyacela abafundisi ngibe nendlela eyani eyafika kuSolomon yokukwazi ukuhlakanipha ukuthi uzongena kanjani lapha ngiyabazi bonke amasayidi omabili ngiyawazi bayafika abantu ndlukulu bangifonele nalaba bangawinanga enkantolo bathi hayi siright le nto akade uyisho angisho-ke emuntu uyamanga kungaba ukuthi iqhelelene nje neqiniso Now nalabo abafika ngalabo bathi sinencwadi ngithi but bafowethu incwadi ngeke isivike isibhamu ngiyacela ninginike ithuba lokuhlangana nani noma ngabe kuthiwa ngizohlangana nabanye ngapha kodwa futhi ngizoba nenkinga yokuthi ngizoqala ngawubani ngoba bazothi uqala kanjani kulaba vele wena so kukhona into evame ukushiwa ke bengithi ngifuna ukuyisho ngitshele la labantu be-IFP engibabona la ugwala wake wathi kukhandwe umasipala i-ANC yaletha kuthiwa abantu abameleleke nenhlangano zomphakathi nani nani kwaba khona wathi hayi thina simele i-SACP simele i-COSATU ugwala wathi hayi asizurojwa lapha uyabona nje laba be-COSATU abantu bamele i-COSATU uyabona nje ngisho amakhalabo ukuthi ukhongolose la yingako nami nginibingelele ngoba noma ungathi u-deputy mayor noma u-acting mayor ngiyabona nje ukuthi hayi la kunomboko la le mpi yasenazaretha ifuna sikhuleke sonke hayi ngiyakubona nkosana hayi sengiyakubona nkosana ngiyacela bafowethu ninginikeze i-leadership yasebuhleni i-leadership yasethembezinhle ngoba ngiyayisaba into engahle yenzeke lapha ngiyayesaba into engasenzeke lapha ngiyazi ngihlakaniphile kakhulu kodwa ngiyacela nisikhulekise niyokhulekisa namaNazaretha ngoba yikho into ebuhlungu ukuthi kubulala nabazalwane and abantu esithembele kubo angazi noma ngiyakuphoxani kodwa angikholwa njengoba njengoba unje nje kusho ukuthi novaseline uthe kancane abantu okuthi uma sesineyinkinga sihambe sibe onikodima siye kubo hhayi akumina ngedwa waye umandela wafika wabuthola ubomongameli waye uJZ wakuthola waye uCyril wakuthola waye uzikalala wakuthola ba waye uBheki wakuthola wakuthola seke waxoshaka uBheki uBheki icele hhayi nami nganikela ukhona ngintombazane yayi ngihlupha kabi kabi ithayi hambe yonikela onyazini ngaze ngathi kuyo hheyi njengoba uthi njalo akunikela onyazini anti manje nibaningi ofuna ngiye nasekuphakameni ngiye nakumpanza lo wahlubukayo ikhandele lakhe layo manje ngoba phela kukhona nencoyincoyi yazama naye manje kusho ukuthi ngangagcina-ke kodwa ngoba ngiyipolitician kofuna ninikele kubo bonke ngoba mna ngithi ngiyakwa i-equality ngibathritha ngokufanayo abantu ngiye kubo bonke bese kuhlangana iy'thunywa-ke zasese abese-ke zinginikeza-ke kodwa-ke baba ngifisa ukuthi ngoba ngisengikubonile ukuthi ukhonze Nazaretha ngiyabacela ngiyabafundisa kodwa ibhayibheli engilifundayo lithi ayikho insindiso ngomunye ngiyacela ukuthi nizikhulekele nani ukuthi nedlule kulesi simo sizodlula nginama-8 years kodwa ngifuna ukuwatshela abantu abazobe ngihlangana nabo ukuthi ngicabanga ukuthi benze njani ukuze sikwazi ukudlula sidlule ngokuthula ngoba baye bathi labantu abakuma bekhohlisana abakakhongolose bathi uma wenza kabi amathambo kathambo azonyakaza anganganyakaza ngani kuwa amathambo vele kukhona neculo ethi uma kwenkosi wathatha uHezekiya wambeka endaweni awazi unganyakazi uma sekubizwa inkosi bafundisi silekeleleni ngisuze ngahlukana no ngithanda njalo ngothandana naye nja njalo sothandana Tanana na ye kunala na ku angizoze ngahlukana.